la ngwaneso. Bophelo ke ntate fela, empa batho ba ba tsebe. Ke ka moo ke reng
moutlwi wa dithapelo ke wena ha araba ka masedihle. Moutlwi wa dithapelo ke wena oho araba araba ra masedihle. Moutlwi wa dithapelo Ramasedi araba,
Ramasedi se.
Mutli wa di tapelo ki wena, Ramasedi araba,
Ramasedi se.
Mutli wa di tapelo ki wena. Ramasedi araba tle, araba
wena.
Ramasedi
araba,
Ramasedi araba tle, araba. Ramasedi araba. Ramasedi araba tle, araba. Ramasedi araba,
Ramasedi tle.
Nna ke a tseba hore wa mpona ebile wa nkutlwa ha ke rapela. Nna ke a tseba hore wa mpona ebile wa nkutlwa ha ke rapela.
Moutlwi wa dithapelo tse,
Moutlwi wa dithapelo ke wena.
Ramasedi araba,
Ramasedi tse.
Moutlwi wa dithapelo tse,
Ramasedi araba,
Ramasedi tle.
Lapa leso ke mathata fela,
Moutlwi wa dithapelo.
Bana ba robala ka tlala, araba,
Ramasedi tle.
Mishumongi,
Moutlwi wa dithapelo.
Ke dintwa fela, Ramasedi araba.
Ramasedi tle.